Ready boy, me for love. Me for love. DJ ukweni basi, baba na mama wanione. Fanya uridhie basi, nafsi moyo wangu upone. Kasuti nikapige pasi, picheni moka unione. Mimi siyo mwendo kasi, sito kumiza usonone. Si ulinipa namba zako, si adhabu nikone. Now I call you don't receive, au ndo mwana ukome. You be my strong girl, if you wanna be. Trust me girl, trust me girl.
I go dance, oh.